Hey,
cool boy.
XP. Wild boss. I'm back.
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Kama hautupendi, what's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now. What's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now. Niliingia class wa kwanza, nilikuwa first class. Mchezo weka kando, first class. Mwalimu alisoma mbio, first class. Lakini mwishowe nikapata first class. Chofa, fika keje yangu na chopa. Backseat kipusa amedunga choka. Mimi ninawaza venye nitachoka. Adi anachoka, alafu tunalala tumechoka. Lifestyle lala vida loka. Mola twaomba kila siku kuomoka. 001 hapo ndipo tunatoka. Uliza Joho, kuna kitu twaogopa.
Oya, vindu vichanjanga.
Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.
Oya, vindu vichanjanga.
Kama hautupendi, what's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now. What's up? Left now. What's up? Left now. Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now. Wanasema nime change chameleon, cause ajawai shika change chameleon. Nitamu aki change chameleon. Me, nina value chameleon. Wana hate but bado wana follow. Na shindwa for how long? Wana hate but bado wana follow. Na shindwa for how long?
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Kama hautupendi, what's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.
Oh yeah, vindu vichanjanga.
Kama hautupendi, what's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. What's up? Left now. Wacha mambo nyingi, weka mziki, weka bass now.